Abachala wanachewa mchibina cha Lions Club mu Uganda bawanja gida wazade mguanga lino okuwayo obudde okumanya ebizibu ebikwata ku baana baabwe ebibaviiriddeko okukosebwa ku mibiri gyabwe n'obwongo nga tewali ayamba. Bano basinzidde mu kukubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogw'okusitula abakyala n'abavubuka ng'ebimu ku bikujjuko ebyokujaguza omwezi ogw'abakyala. Ensisinkano eno ebadde Hotel Boulevard mu kibuga Masaka. Mu nsisinkano eno omusirikale wa poliisi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Kalungu Grace Namala ategeezezza nti abakyala ng'abaana baabwe babaleka ewaka okugenda okunoonya ensimbi wabula ne batamanya biki bye bayitamu. Wasinzidde n'asaba abakyala okwongera okuwa abaana baabwe obudde.
Ebizibu abaana bye basanga
ng'abaana baabwe babaleka ewaka okugenda okunoonya ensimbi wabula ne batamanya biki bye bayitamu. Wasinzidde n'asaba abakyala okwongera okuwa abaana baabwe obudde.
Ebizibu abaana bye basanga terewo ku lw'abaana baffe abazadde tukyalina budde bw'abaana, omwana bamukozesa bamuabuzinga ne watabaawo amanya.
Ate ye Namala atabukidde abakyala n'abazadde abaami abeeyisanga ebisolo mu maka gaabwe mu kifo ky'okuteekawo omukwano n'abaana baabwe ng'emu ku ngeri y'okufunamu omukwano ogw'abazadde.
Abazadde abalala tetuwa bataata bitiibwa, tetuwa bakazi baffe bitiibwa, buli mulwana ewaka mubuzaako bano abaana emirembe ne badduka ewaka n'osanga bafuuse ba street kids oboolyawo n'okufuuka ekintu ekirala oba n'okufiirwa obulamu bwabwe. Ekirala kye tulina okumanya leta spiritual aspects tuyamba abaana baffe okumanya Katonda. Omuntu yenna atamanyi Katonda tasaana kubeera mu nsi. Bano abayaga bagamba nze nafa siina ddiini mwana nkusanjaga, bambi bakimanyi nti when you lose dini oba wakola ki wafa. So tuyamba abaana baffe okumanya Katonda n'okumutya kijja kubeera n'eggwanga eddungi.
Lion Catherine Alayo ngono ye mukyala akiikira Lions Club ez'ebendobendo y'e Masaka ku lukiiko lwa Lions Club ey'eggwanga ategeezezza nti enteekateeka eno baagitandikidde mu masomero okuli Blessed Sacrament Kimaanya ne Lions Primary School era n'ategeeza nti baakizudde nga waliwo obwetaavu okusomesa abazadde ku nkwata y'abaana.
Tubadde mu New Voices Symposium. New Voices Symposium zibe abakyala abali mu Lions era leero ttiimu yaffe ebadde Transformational Leadership Amplifying Women and Youth Voices for Humanitarian Service. Waliwo bingi bye mpulidde, abantu batuwaddeko emboozi zaabwe, kati Grace Namala n'ajja n'ayogera naffe ndaba nti si nti abaana bokka bokka abeetaaga okusomesa bya famire naye naffe ng'abazadde twetaaga okumanya nti abaana baffe tebali bulungi, tulina okwogera n'abaana baffe bafuuke bafrenzi baffe tubeere nabo nayonzi.
Mu kuggulawo olukungaana luno omumyuka asooka wa gavana wa Lions Club mu Uganda John Kikano Byarugaba alaze obwetaavu bw'abasajja nabo okwenyigiranga mu nkungaana nga zino ez'abakyala basome awamu n'okubaganya ebirowoozo ku nkwata y'abaana ate ne neeyisa mu maka.